Kizza kesabwe n'omuwabuzi wa President Museveni kukunga abantu mu byobufuzi Moses Byaruhanga akatiriza nti gavumenti erumye n'ogwa waggulu okulaba ng'ebbulula bannayuganda okuva mu bwavu ng'eyita mu nkola ya PDM. Onategeezezza nti mu Buganda yokka gavumenti yaakagabayo ensimbi ezisobera ddala mu bumbi bw'eza Uganda 5 nga zino ziweereddwa ze sake ez'enjawulo wansi w'enteekateeka eno eya PDM. N'ayongerako nti singa ate President Museveni awangula akalulu akajja agenda kwongera ensimbi mu nteekateeka eno bannayuganda bongera ate okugiganyulwamu. Ono okwogera bino abadde ku mukolo gw'ebyenfuna ogwetabiddwako abakulembeze b'abakyala mu bitundu bya Buganda naddala mu kibiina ekya NRM.
Abakyala balina misako yaabwe bagatta n'abakulembeze b'abakyala mu Buganda. Enkola yaabwe y'NRM okulaba mu biyamba abantu okulowa ssente amagoba ga wansi nnyo basobole okutumbula bizinesi zaabwe. Kino abakutandikawo ediyoka zoleka PDM kakati n'abaana abakyala bagwa mu bimu kiti ekyo kyassaako okuyamba kwetya kwabo era kija kusa okwetegereza kwekeneeja okwetaako amwe musango yaabwe bateekemu kapiri wakazezi tuzirina.